me stars. You call me Kibaka, they call me King Kiba. Baba Kian Totola, Mama Kiba, Jami Nashiba, Reshko Kuiga, and I'm alright. Ushamba mwiko kwa mtoto wa kariyako. Chezi na dada zangu na cheza na dadako. Mix am kongoto, wonga uza siso, mindyo bisho. Iga na kustopu one, ochuru ziki atatone. Mina fanya wimbo, wona fanya skendo, wone kane. Marekani shatimba, Ulaya yote shatimba. Tena unatukana, unakuja unajigamba. Unajiona mjanja, unatamba sana. Mediocre, yeah, mediocre. Speed ya mediocre, oh. Mediocre, yeah, oh mediocre, mediocre. Mediocre, yeah, mediocre. Mediocre, oh, oh. Mediocre, yeah. Paka chini, bigo. Unataka king na mafundo. Mindo papa, kingdo, kingdo. Yeah. Tena mnajisho, uyu komando. Seji mafundo, wachafu waro. Ongeza zero, washungu no. Washungu no. No, no, no. Yeah. My people. No, no. Come stars, eh. Yup. Bidibom, bidibom, oh na 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 na, oh na, yeah. Yo, I've been in the game for 18 years, and I'm still around, I'm still on top. Got him sugar, yep. Nishatimba, Ulaya yote nishatimba. Tena unatukana, unakuja unajigamba. Unajiona mjanja, unatamba sana. Mediocre, yeah. Mediocre. Speed ya mediocre, oh. Mediocre, yeah. Oh mediocre, mediocre. Mediocre, yeah. Mediocre, oh. Mediocre, oh. Mediocre, yeah.